Francis Polo, eh? Akitali Kenyatta, Nelson Yavi. Paragadwe wako ye. Weta wapi? Jaudia shoko. Jaudia shoko. Daniel Kioko. Daniel right here. Nemuti ambaye. Nona nene biwe yu. Mwene wandisi ya yu. Wapule Lazarus Kamae. Inspector. Sharpshooter. Igaya kule kitui. Mwitu ando wae. Steve Wonder Electronics here. Ilele kwa ndombe. Agoze mata ili.